Bowl. Uyabona manje. Uyabona manje ngikhumbuza kudala siyezwana. Ngikhumbuza mzukwane siyezwana.
Sithi mama nasibongile. Angiyebo kuthi mawusuduzile esukuyani.
Angithi kunjalo.
Mama nasibongile. Akuye kuthi mawusuduzile esukuyani. Mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana. Mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana.
Angithi kunjalo.
Mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana. Oh yeah, 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 yeah.
One, two. Agen pinde futhi kwaze kwamnandi ngithanda nonke futhi bahle nonke wola no wola no
oye oye yeah 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 oye oye yeah yeah yeah